killing down. Yeah. Blip bam 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 bam.
DJB.
It's your boy Justin Eke too, man.
Game on.
Bajanje dewandita masivu.
Loko mas.
Jamba kuti wakua ni ya futa. Tiziwa mini nika ya ni chunda. Aliense angwa imba wagwan. Naseo kuno kumuzita chose asu wagwan.
Wagwan.
Party after party, after party, after party, party after party.
Mete kere pachuru kutimbaleku. Sika futari wamba na wena metu. Chigayo 5 kwacha breakfast. Chipoto cha finangwa uchi kenge parati. Balanchi ya wachimpote high. Tidi benchito ya malaiti ni party. Zamtenga wanyama stizi ziwe. Makama kama laiti kuno tizi pangia. Mumalanga nishi kwa wena matondo. Ime mta ule nchito ni katondo. Eni kulisha foni iri ya inji. Nikufika kuno kumuzi na peza mulimiana.
Napena ndiye wagwan.
GJP.
Wagwan.
Wagwan.
Wagwan. Wagwan. Wagwan. Wagwan.
Wajanje dewandita masivu. Kubore. Hey. Wagwan kwa injila amujitonga. Kwa hivi kila spice onga. Mumulaga wagujundu uluela. Tenjuli wasan kwa bali ya bonse watongoga. Wagwan agujoma mulibutao. Bonse agumunzi mulibutao. Wagwan ime munko mwimulima 50. Agulipangila wasan kwa bali go 50. So wasan kwa seba humi nagulia nsima. I got kiss for my bima sinsima. Yeah.
Wagwan. 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 Wagwan.
Re.
Wagwan.
Four fingers in the beauty.
Wagwan.
Game on exclusives.
Wagwan.
Game on exclusives.
Wagwan.
Zenwalk.com.